agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafuray tababar ku saabsan habka xog ururinta, tafatirista iyo soo bandhigista xogaha. Tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa shaqaalaha wasaaradaha lagu bari doonaa habka xog ururinta, tafatirista iyo soo bandhigista xogaha. Maxamuud Maxamed, isuduwaha mashaariicda wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabdullaahi Shiiq oo ka socday hay-adda UNICEF ayaa si wada jir ah ugu warbixiyay muhiimadda tababarkan uu u leeyahay shaqaalaha.
Si oo kooban haddaan kaga warbixiyo wasaaradda qorsheynta, gaar ahaan agaasinka kormeerka qiimeynta, roolkiisa ugu muhiimsan waxaa waaye, kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah midda koowaad ah kormeerka maaragtay mashaariicda dalka ka socdo, waa monitoring iyo qiimeynta marka mashruuc walba uu dhamaado, oo ah evaluation. Waxaa intaas garab socdo waxaan looga maarmeyn oo ah human capitalka in kor loo qaado aqoontooda xirfadeed, oo ah capacity building. Marka annagoo taas ka duuleyno muhiimadaha gaarka ah ee wasaaradda ay u leedahay, oona ah tiirarka udubdhexaadka u ah kormeerka iyo qiimeynta agaasinka wasaaradda qorsheynta,
annaga waxaa waaye inaan in la ogaano saad wax u wadaan mashruucyada ay UNICEF wado aad mid kasta la socotaan, ay ka imaado fikrad bulsho, mashruuc in lagu saleeyo fikrad bulsho, haddana uu ku dhammaado fikrad bulsho sidii hadhow loo helo inay bulshada ayaga waxaan ay leeyihiin ownership si loo helo. Marka ujeedkeena waxaa waaye bulshada in lala tashto, laga bilaabo wasaaradda qorsheynta, wasaaradaha kale loola dhanaco. Mashruucyo badan baad UNICEF la wadaan, waan ogahay. Marka ujeedkeena waxaa waaye marka inay bulshada ay qayb ka qaadato mashruucyada ay UNICEF ay faangaraynayso.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Soomaaliya, Yacquub Cismaan Xuseen, oo daafuray tababarka, ayaa shaqaalaha wasaaradaha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka.
Intaas ku dib, dabcan tababarka ujeedadiisa koowaad oo ka wasaarad qorsheyn ahaan una kula nimay tahay in la horumariyo xirfadaha dadka technicalka ah ee wasaaradaha ruugan, walaa lanka soo skill development for technical staffs. Sababtoo ah adduunyada asadka anka qaalisan mise anka muhiim maybu ahaa human capitalka waaye. Marka ini oo markasta ka wasaarad qorsheyn ahaan si oo efficiency-ga walqabad iyo performance-ga aan fayl ahaada, inii un xoogga saarna inii oo meel leeraay dadka technicalka ah oo run ahaantii wasaaradahana baysan ah. Markii leera howlwadeenada wasaaradda dadkoona maybu ahaa administrative level waaye, aanoona maybu ahaa technical. Marka performance-ga wasaaradda iyo waxqabadka wasaaradda initially maybaa ku bilaawday dadka technicalka ah. Dadka technicalka ah haddii capacity-shu xoogayay, haddii shaqooyinkii qowdayan in layin skills iyo aan fududayo inay sidan ka faylan qowdan meyba fayl ahaaday meel eraay dadka administration ka rooga go'aanadii oo deeriyaan iyo sidii walan qowdayan eeda meel eraay koronka kahe. Sida la sheegay, tababarkan may ka saabsanyaa data collection, xog ururinta ay ka saabsanyaa. Soomaalida ma eraase aha war helaa tala helo qofka. Marka koowaad, horta si wasaaradaha meel eraay lantayayo meel eraay performance koronka kaha meyba muhiim ahaa inay data la haysado. Marka meyba rajeeyay maalmaha kooban ee barnaamijkun dareere inii lagu faa'iidaysada inii institutioniska ku koyteen asset iyo meel eraay ka tala galaayaan oo meel eraay walwiin ku qabado markii la hambaahda data collection. Marka barishay may arki jirnaa hadii la hambaaha data collection inii dad external la sheeno. Marka may fadaane inii oo dadkii localka haayay oo meel eraay mas-uulka ku haayay arintaas inii iyo howlo wadan. Marka maysan lahaa barnaamijkaas ku faa'iidaysada sidiidii bar isudareera may rajeeyay markii isin kalaabatan xarumoogii isin meel eraay hadda matalaayitan inii oo performancigaas yani walbadan lagu bedela eedan maasintii markastana sessionisku noocan una qabana mayba ka samayn doonaa flow up. Marka barnaamijkan in furinya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.